We greet you all this morning and wish you God's blessing as we come together in this morning's worship.
Siyanibingelela nonke ekseni, sinifisela nesibusiso sika uNkulunkulu njengokuba sihlangene sonke ukuba sizomdumisa uNkulunkulu.
I will thank the Lord for all that have been able to go out to different branches, and we pray also for the team that has gone out as Doctors for Life.
Siyambonga uNkulunkulu ngethimba eliphumile la emagatsheni ahlukahlukene. Simbonge futhi uNkulunkulu kakhulu nangethimba le Doctors for Life eliphumile la yakwelinyizwe.
So this morning the Sizabantu choir will not sing. I don't know whether there's another one that will take its stead.
Namhlanje kuseni ke ikwaya lakwa Sizabantu, ikwaya number 1 ngeke isiculele. Ngazi ke noma mhlawumbe khona yena ikwaya ezongena esikhundleni sayo.
If somebody can maybe just indicate to me.
Mhlawumbe ukhona ongangenzela uPaul ukuthi mhlawumbe bazocula.
Well, we thank the Lord also for a wonderful upcoming, or the last 2-3 days that we have had a time of feasting, fellowship, working together as we have had our Christmas market.
Simbonga kakhulu futhi uNkulunkulu ngesikhathi esimnandi sibe naso, isikhathi sokubandawonye, isikhathi sokubusa, isikhathi sokuba sibhubhe sindawonye ngalesi sikhathi sinemakethe kaChristmas.
If Jesus is present and the Lord blesses, then our hearts are filled.
Uma ngabe inkosi uJesu ikhona bese kuba khona isibusiso esivela kuNkulunkulu, inhliziyo zethu ziyagcwala ziphuphuma.
Yes, there can be times of tribulation, times of difficulties and hardships, and it seems very tough and strenuous sometimes. We don't see a way out. But we thank the Lord that we can serve Him, and He revives and quickens our hope in Him. There is no hope as that which Christ can give you.
Yebo, ziyafika iy'khathi zobunzima, ziyafika iy'khathi zokuba uyizwele ngathi amandla ayaphela, kube ngathi udabule ebunzimeni. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu ozivuselelayo siphi ithemba, ngoba ngaphandle kwethemba elivela kuKristu akwazi ukuthi kube yimpumelelo ukukholwa kwethu.
Because those who wish to live godly lives will experience opposition and extreme opposition.
Ngoba labo abazimisele ukuphila impilo yokumesaba uNkulunkulu bazohlangabezana nabantu abazomelana nabo babaphikise.
So we thank the Lord. Somebody even suggested, can't we have 2 Christmases in a year?
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, kukhona benombono ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi sibe nosuku lukaKhisimusi mhlawumbe kabili, kube iy'nsuku zikaKhisimusi zibe mbili ngonyaka.
But we have got many, many times of feasting, many times of praising the Lord, whether it be in our youth conference, whether it be at Easter time. There are so many times which God is blessing abundantly. Are you part of it? Do you love the Lord? Do you experience this being drawn to Him? He is drawing you to Himself.
Sinazoke ziningi iy'khathi zokugubha, sibuse, sijabule, simkhonze uNkulunkulu, simdumise. Sinesikhathi sengqungquthela yabantu abasha, sinesikhathi sephasika. Ziningi iy'khathi zokuba sibe ndawonye simkhonze uNkulunkulu. Kodwa umbuzo uthi, ngabe wena uyingxenye yini yalabo abamkhonza uNkulunkulu bemdumisa, uyizwela ubukhona bakhe enhliziyweni yakho na?
So we trust the Lord that He will bless us today as we are gathered and hear His word.
Siyamthemba uNkulunkulu ukuba uzosibusisa njengalokhu sihlangene namhlanje sindawonye ukuba sizwe izwi lakhe.
I think many have already received the forms. Remember the youth conference, remember invitations, remember to get the forms filled in by the parents so that all can go smoothly. I think it's from about the 7th December, our youth conference. So we look forward and are in anticipation preparing for that as well.
Ngiyakholwa-ke ukuthi abaningi sebewatholile amafomu ezimemo ukuba-ke agcwaliswe abazali maqondana ney'nkonzo zabasha ezizoqala ngomhla ka-7. Engikholwa ukuthi sonke sinokushisekela nokulangazelela ukuthi lezi nkonzo ziqale.
Anything else that we have maybe left out? Shall we then pray?
Asithandazeni.
We thank you, Lord Jesus, that we can experience you, experience your gospel being proclaimed, and that we can have a part in it of your last commandment, saying that the good news will go out, the news of repentance and forgiveness of sin.
Siyabonga Jesu ngezwi lakho, siyabonga ukuba singakwazi ukuyizwela ukukhuluma kwakho, siyizwela intshumayelo yakho ishunyayelwa phakathi kwethu ukuba sifeze leyo myalelo wokugcina, lo myalelo omkhulu othi iy'ndaba ezinhle zevangeli zizoshunyayelwa emhlabeni wonke. Ushunyela umbiko wokuba abantu baphenduke, baphendukele kuNkulunkulu.
So we look up to you, Lord, that you will bless this hour as we wait on you.
Sibheka kuwe uNkulunkulu wethu ukuba usibusisele leli hora njengalokhu silindele ukuzwa ukukhuluma kwakho.
We ask this in your name, our Lord Jesus.
Lokhu sicela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu.
Amen.
Amen.
So if there isn't a choir singing, then we will hear the word of the Lord.
Mangabeke ingekho ikwaye ezosiculela kusho ukuthi sizodlulela ezwini likaNkulunkulu.
Hey, bazalwane, nami bengithemba ikwaya uzosibusisa kuqala, kodwa sisebenzile kakhulu lezi nsuku. Futhi izisebenzi ziphumile emagatsheni ahlukene. Ake sithembe uNkulunkulu uzoba kanye nathi, ngoba uma yena ukanye nathi asidingi ukunya.
Now brethren, I was hoping and looking forward that the choir was going to bless us with the singing, but due to the fact that there have been lots of work these days and many co-workers have went to different branches, we understand that there will be no choir. And the important thing is that the Lord may be amongst us and work amongst us. Because if the Lord is not amongst us, all we can do will be in vain.
Thank you.
Thank you to the youth choir. You have blessed us so much.
I read this morning from Psalm 40.
Namhlanje kuseni ngifunde encwadini yamahubo isahluko samashumi amane,
in which David says, speaks about proclaiming the goodness of the Lord to the people.
Lapho inkosi uDavide ikhuluma kabanzi ngokushumayela ubuhle bukaNkulunkulu kubantu.
And even though we love sermons, there's a lot to be blessed through sermons, but somehow the choir just adds something to proclaim the goodness and the blessing of the Lord.
Nakuba sizithanda intshumayelo zibalulekile zisibusisa zisikhuthaza zisiguguzela kodwa ukucula kwekwaya kushumayela ubuhle bukaNkulunkulu buveza ubuhle bukaNkulunkulu kubantu.
Let's pray together again.
Asiphinde sithandaze.
Now Lord, we look unto thee.
Nkulunkulu wethu sibheka kuwe.
You are a gracious and a merciful God.
Wena uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onembeko.
Through the ages, you've been the life of your people.
Kusukela emandulo uNkulunkulu wethu wena ube ngukuphila kwabantu bakho.
Yes, your laws have blessed them and kept them on the right way.
Yebo, imiyalo yakho ibabusisile yabagcina besendleleni efaneleyo.
But you in person brought life into keeping those laws.
Kodwa ke uNkulunkulu wethu wena uqobo ulethe ukuphila wenza abantu bakho kuba bayigcine leyo mthetho.
And Lord, if this morning we look at warnings and encouragements, it will be worthless unless you in person is in everything.
Nkulunkulu wethu namhlanje kuseni masibheka iqwayiso zakho nokusiguquzela kwakho uma ngabe wena Nkulunkulu wethu ungakufakazeli lokho ungehle ube phakathi kwethu ngeke kuze kusize.
Would you break the bread of life to us, we pray.
Siyacela uNkulunkulu wethu kuba usihlephulele isinkwa sokuphila siyakhuleka.
Amen.
Amen.
I would like to read a portion from two portions, but firstly from the book of John, the Gospel of John, chapter 2.
Ngiyafisa ukufunda iziqephu ezimbili eBhayibhelini, kodwa ngizoqala evangelini ngokaJohane isahluko esesibili.
John chapter 2.
Ivangeli ngokaJohane isahluko esesibili.
And we'll be reading from verse 23.
Sizoqala ukufunda evesi lamashumi amabili nantathu.
Now when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did.
Kwathi eseJerusalema ngePhasika emkhosini abaningi bakholwa egameni lakhe bebona izibonakaliso zakhe azenzayo.
It's not often that we read or that we hear this about the Lord Jesus ministry.
Akuvamisile ukuba sifunde kaningi ngalomsebenzi wenkosi uJesu.
That many believed Yes, we read a lot of the opposition he had. We hear about him addressing groups, but we don't always hear how these groups responded to what he said.
Akuvamisile ukuthi sizwe ukuthi abaningi bakhona. Yebo siyezwa ukuthi abaningi bamelana naye, yebo abaningi babemphikisa. Kodwa ke la sizwa kuthiwa leliningi labantu lakholwa nguye ngenxa yomsebenzi ayiwenza.
But here we hear many believed in his name.
Kule ndima esifundayo kuthiwa abaningi bakholwa egameni lakhe.
Hayi ukuthi bebemthanda, hayi ukuthi bebemjabulisa, bamdumisa, cha, bebekholwa egameni lakhe.
Not that they loved him, appreciated him, or they were praising him, but the Bible says they believed in his name.
Wonderful.
Kuyisimanga.
At last. It's a great occasion. And many believe in his name. Then we go to verse 24. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men.
Kepu Jesu yena kabathembanga ukuba abhobokelane nabo ngokuba wayebazi bonke.
And he had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man.
Nangokuba engaswele nobani amfakazele ngomuntu, wayekwazi yena okuphakathi komuntu.
We'll just end reading there for now.
Sizogcina khona lapho ukufunda kwamanje.
This is such a strange or unusual part of the Bible, but yet it is so deep in the truth that it conveys.
Le yindima esebhayibhelini engajwayelekile, kodwa ke iyiqiniso futhi iyezwakala ngoba kukhona ekudlulisayo.
Friends, I say this in humility.
Bahlobo lokhu ngikusho ngokuyithoba.
Futhi ngithanda ukusho uma ngimela, awukho umuntu uma epulpitini kababumfundisi ungaqhaqhazeli.
Now, I just want to tell you and assure you that there is no one who can stand here in front of everyone in the pulpit of Reverend Stegen without shaking or trembling.
Futhi awukho umuntu uyakhuluma ngalomvuselelo ngaphandle ukuqhaqhazela ngoba siyabona ubukhulu kaNkulunkulu.
And there is no one who can strongly talk about revival without trembling, because we see the working of God amongst us.
But people, I cannot help to see the parallel between us and these people.
Kodwa ke bazalwane, ngiyahluleka ukungaboni ukuqondana kwezinto phakathi kwalabo abantu nathi.
Because many come here and they believe in him.
Ngoba baningi bayafika la, bayafika ngobuningi babo bakholwa egameni leNkosi.
It's not that they go away and that they don't believe in him.
Hayi ukuthi bayahamba bayishiye le ndawo bengakholwa iNkosi.
No, they believe in him.
Yebo bayakholwa iNkosi.
And yet, in spite of that, the Lord did not expose himself or entrust or commit himself to them because he knew man.
Kodwa ke phezu kwakho konke lokho okwenzakalayo, siza ukuthi kepha uJesu yena kabathembanga ukuba abhobokelane nabo ngoba wayebazi bonke.
We don't know what it is that he saw in man when this happened.
Asazi ukuthi yini le ayeyibona kulaba bantu ngalesi sikhathi kwenzeka lokhu.
Because the Lord Jesus knew man.
Ngoba iNkosi uJesu iyamazi umuntu.
He can see where we can't see.
iNkosi wazi ukubona lapho thina singakwazi ukubona khona.
He saw a Pharisee.
Wayibona ngisho abaFarisi.
Who was part of the group of his arch enemies.
AbaFarisi ababe yingxenye yeqembu lalabo ababe yizitha zayo iNkosi bemelene naye.
Who came in the middle of the night to him.
Ababe fika phakathi kobusuku beza kuye iNkosi.
And he didn't treat this Pharisee with the name Nicodemus as an enemy.
Kuna ngesikhathi lo mfarisi uNikodimu efika enkosini ebusuku ayizange inkosi imphathe njengomuntu oyisitha sayo.
He didn't say, "Oh yeah, have you come from the brood of vipers to come and speak to me?"
Inkosi ayizange ukusho ukuthi, "Ha, usufikile wena ovela enzalweni yeyinyoka uzokhuluma nami."
Because that's what they were called also by John the Baptist.
Ngoba yilo leli gama babebizwa ngalo bebizwa uJohane uMbhaphathizi.
But because he could see where we can't see, he saw the need of this man Nicodemus and he helped him in the middle of the night.
Kodwa ngenxa yokuthi inkosi ibona lapho thina singakwazi ukubona khona, yakwazi ukumsiza lo mfariso uNikodima ngesikhathi efika enkosini phakathi kwamabili.
And if there's anybody sitting here this morning with a need, please realize that the Lord Jesus knows you, he can see your need, and he's willing to help you if you're willing to obey.
Uma ngabe kungenzeka ukuthi ukhona ohleli laphakathi kwethu enesidingo, qonda wazi kamhlophe ukuthi inkosi yasibona leso sidingo sakho futhi izimisela ukuba ikuhlangabeze ikusize kuso uma nawe uzimisela ukuthi usondele enkosini ubeke isidingo sakho.
Another time a lady who was a prostitute walked into a room where the men were eating. In those days the men ate alone, the women didn't eat with them, sit down with the Pharisees. She walked in there, washed his feet, and even though the Pharisees judged him, he saw deeper than them, and he saw the good that was in her heart.
Siyafunda eBhayibhelini ukuthi kwesinye isigameko kwafika owesifazane owayenesimilo esixegayo engaziphathi kahle, wangena endlini lapho kwakuhleli khona abesilisa bedla, njengoba sazi ukuthi abesilisa babedla bodwa nabesifazane bedla bodwa. Kodwa mayifika lo wesifazane wayisegeza iy'nyawo zenkosi, inkosi yabona ekujuleni kulo wesifazane ukuthi unesidingo, lapho abafarisa ababesendlini bahluleka ukubona okusekujuleni kwenhliziyo yalo wesifazane.
But here we read that in spite of the people believing in him, he did not commit himself to them.
Siyafunda la evesini lamashumi amabili nani ukuthi nakuba ke bonke bakholwa nguye, kodwa yena akazange abhobokelane nabo ngenxa yokuba wayibazi bonke.
I wonder what characteristic of man it was it that caused him not to commit himself to man.
Ngiyazibuza ngiyasiphendula ukuthi ngabe yiziphi lezi zici ezazikhona kulaba bantu ezenza ukuba inkosi ingabhobokelani nabo.
Was it our characteristic that we take the knowledge of God that God gives us and we turn it around, and because we are selfish creatures, we use it for our own advantage?
Kungenzeka yini kube yilokhu kokuthi uNkulunkulu uyasinika ulwazi lakhe nokuhlakanipha kwakhe bese siyakuthatha thina sikuphendule ngenxa yokuba siyilezi idalwa esiyizo, bese siyaliphendula lolu lwazi silisebenzisele ukuba kube nenzuzo ezoza ngakuthina sizifunele okwethu.
Friends, this has become a curse in the Church of Christ today.
Bahlobo, lokhu sekuphenduke kwaba isiqalekiso phakathi ebandleni likaKristu kulesi sikhathi esiphila kuso.
People who believe in him.
Abantu abakholelwa kuye.
There's no doubt about that.
Yebo, singabazi lokho.
We don't argue about that.
Futhi asibaphikisi ngalokho.
We believe in him.
Yebo, siyakholelwa kuye.
But we use our position in the church to our own advantage or to our own benefit.
Kodwa ke sisebenzisa ikhundla esinazo emabandleni ukuba sizizuzele thina kube nenzuzo ezoza ngakithi.
And the next thing is, this is what happens within the body of Christ.
Emveni kwalokho bese kuba khona ukushayisana nokunqubuzana kwembono phakathi emzimbeni kaKristu.
Why? Because the I has not died.
Ngenxa yokuthini na? Umina awufile.
Maybe he saw that they are going to use what he would entrust to them to satisfy the flesh in them, to be a carnal, to live carnal lives.
Mhlawumbe inkosi yayiqonda ukuthi lokho ayizobanikeza khona babezokuthatha bayisebenzisele inzuzo ezoza ngakubona ukuba banelise inyama yabo, bazanelise bona ngokwabo ngempilo yabo.
Many people live carnal lives in the church of Christ, in the body of Christ.
Baningi abantu abaphila bephakathi ebandleni lika Kristu behamba ngokwenyama bephila besenyameni.
And it is impossible, listen to this, impossible to please God if we don't walk in the Spirit.
Awukulalelisise kahle lokhu mzalwane ukuthi angeke kuze kwenzeke. Akwenzeki ukuthi umthokozise uNkulunkulu uma ungahambi ngokomoya.
Or maybe it was because he knew we would use, they would use, as we do, to build ourselves in our own image.
Mhlawumbe wayiqonda ukuthi bazokuthatha lokhu njengoba nathi singenza. Bakuthathe bakusebenzise ekutheni bakhe isithunzi sabo, bakhe ukubukeka kwabo indlela yabo.
Friends, for the Lord to entrust himself to you, to commit himself to you, you've got to be dead and be willing to die to yourself.
Mzalwane, ukuze inkosi ikwazi ukuthi ivuleleke kuwe, ibhobokelane nawe, kubalulekile ukuthi ufe kumina, uvumele inkosi ukuba isebenze kuwe.
We don't know what it was that he wanted to share with them.
Asazi ukuthi yini le inkosi engazange ivume ukuba ibacobelele ngakho.
We don't know whether he wanted to reveal future mysteries like he revealed to Daniel, his servant Daniel, and to John in the book of Revelations.
Asazi noma inkosi mhlawumbe yayifisa ukuba ibambulele igameko ezazizokwenzeka kwikusasa njengalokhu yambulela uDaniel, yaphinde yambulela uJohane encwadini yesambulo.
But friends, from the ministry of Baba Mfundisi, we have inherited a revival where people are streaming to come here. They get converted and miracles take place.
Kurage bazalwane ngokusebenza kukaNkulunkulu esebenzisa ubaba umfundisi sathola sesinenhlanhla yokuzuza imvuselelo. Baningi abantu bayafika bayeza bayizwele bathinteke ngezono zabo baphendule.
And is the Lord Jesus able to reveal and to commit himself to us, to you and to me?
Nanku umbuzo, ngabe inkosi uJesu yakwazi ukuba izambule kuwe, izambule futhi nakimi?
It could have been some great prophecy that he didn't want to share with him.
Mhlawumbe kungenzeka ukuthi kwakuyisiprofetho esijulile lesi inkosi engazange ikwazi ukuba ibacobelele ngaso.
But there was another great secret which he could not share with them.
Kodwa-ke futhi khona enye imfihlo inkosi yayingeke izikwazi ukubacobelela ngayo.
And that is he had a huge cross ahead of him on which he had to die.
Ukuthi inkosi yayisahlalelwe isiphambano esikhulu eyayizolenga ibethelwe kuso.
To me it is so tragic, it breaks my heart.
Kumina lokhu kubuhlungu kakhulu, kuyayiphula inhliziyo yami.
Cabanga indotana kaNkulunkulu, inkosi yamakhosi, akatholanga umuntu ukumbekezela, ukumsiza lapho ungathola usizo nokusekela khona.
Can you imagine, the Son of God, the King of Kings, had no one to come and help him, had no one to support him, to try and be with him when he needed much help?
He carried a burden, an unbearable burden, but there was no man in the whole world to whom he could go and say, just pray with me.
Inkosi yamakhosi yayithwele umthwalo onzima, ithwele umthwalo ila emhlabeni, kodwa akutholakalanga ngisho noyedwa umuntu yayingaya kuye, ithi nanku umthwalo ngiwuthwele, ngiyacela ungisize ukhulekisane nami.
He was going to pay the price once and for all for the salvation of mankind.
Inkosi yamakhosi yayiyokhokha inani, inani elikhulu, ikhokhela ukuba abantwana babantu bazuse insindiso.
He was in a corner, he couldn't get out of that.
Yayisivaleleke ekhoneni kwangqingetha, ingakwazi ukuba iphunyuke kulokhu.
Yes, right at the end, in the Garden of Gethsemane, he did ask a few of his disciples to pray for him.
Yebo ngasekugcineni ngesikhathi isentimini yaseGetsemane yacela kubafunda babe kanye naye ukuba bakhuleke kanye naye.
But what about all these people that believed in him?
Kuna kumbuza uthi kwenzakalani ngalabo abantu abangaka babekholwa nguye na?
Dear brothers and sisters, dear friends, can the Lord entrust himself to us?
Bazalwane abathandekayo bafowethu nodadewethu, umbuza uthi ngabe inkosi ngakwazi yini ukuba ibhobokelane nathi na?
Can he entrust the pearl of great price, the gospel, to us?
Ngabe inkosi ngakwazi yini ukuba isinikezele liphareli liyigugu levangeli isinikeze lona libe kithi na?
Or does he know that we're going to spoil the message of salvation if he entrusts it to us?
Noma inkosi yaqonda iyabona ukuthi sizoyimosha le ndaba yevangeli, sizowudicilela phansi lo mbiko wevangeli uma ngabe isinikeza wona ngokusethemba.
I've seen it happen here so many times as people come and go here to the mission.
Lokhu sengikubonile ikhathi eziningi abantu bephuma bengena befika behamba la emission.
People come and get saved.
Abantu bafike bahlangane nentsindiso.
But somehow they manage to twist it to their own advantage and they leave from here using the gospel for their own advantage.
Kodwa ke ngandlela thize bavele bayiphendukezele lentsindiso, bayiphambanise, bayithathe bahambe nayo, bayisebenzise lekutheni bazuze okuzoba ngokwabo.
Do you know how precious is this pearl of great price that he wants to entrust to us?
Nankumbuzo uthi ngabuya qonda yini ukuthi lingakanani nani laleli iphareli eliyigugu inkosi eyimisela ukuba isinikeze lona na?
This thing that he could not trust anybody at this occasion to share with him.
Lemfihlakala inkosi engakwazanga ukuba ibacobelele labo ababekholwa nguye kulesi sigameko.
The price he paid to save you and me from our sins.
Inani inkosi yalikhokha ukuba isize wena ezonweni zakho iphinde futhi isindise mina ezonweni zami.
I would like to read to you from Fernando Ortega how he explained this pearl of great price.
Ngiyafisa ukuba ngicaphune emazwini ka Fernando Ortega indlela achaza ngayo kabanzi maqondana naleli nani elakhokhwa inkosi.
Stricken, smitten and afflicted, see him dying on the tree.
Eshayiwe, ehlushiwe, ebukelwa phansi, mbheke efa elenge emthini.
He was stricken, he was smitten. Afflicted is like when you have a disease that afflicts you. It wasn't just being beaten by man, it was a curse that afflicted him.
Wayishayiwe ebhaxabuliwe ebukelwa phansi njengomuntu ongathi unesifo esingathandeki kubantu kungekho ofuna ukusondela kuye eshayiwe lahliwe ngabantu.
Tis the Christ by man rejected. Yes, my soul, tis he.
Yebo uKristu abantu bemlahlile umphefumulo uthi yebo mdelele mdelele.
Tis the long expected prophet.
Lesi bekuyisiprofetho ebesilindelwe esidiscount.
That's how the Jews expected him as a great prophet.
Iyo le indlela amaJuda ebeyilindele ngayo inkosi ukuba izofika iwumprofethi omkhulukazi.
Generations waited looking forward to the coming of this great prophet of Israel.
Izukulwane ngezukulwane bezilindele ukufika kwalomprofethi omkhulukazi owayizofika ezweni lakwaIsrael.
That would be a prophet to the heathen nations as well.
Lomprofethi owayizokwazi ukuba ngumprofethi futhi kubantu abangakholwa, abantu abangabahedini.
Just the long expected prophet.
Lomprofethi obelindiwe isikhathi eside kangaka.
David's son, yet David's Lord.
Indodana kaDavide kodwa futhi kuyinkosi yakhe uDavide.
No man that was there that day knew what this was his ministry was all about.
Akekho noyedwa kulabo abantu esifunda ngabo ababekhona ngalesi sikhathi ababeqonda umsebenzi wenkosi, ababeqonda lokho ayizobhekana nakho esiphambanweni.
Has God revealed it to you? Even when he tried to explain it to his own disciples, the 12, they did not understand what he was saying to them.
Ngisho ezama ukuba achazele kabanzi abafundi bakhe ngale mfihlakalo kodwa abafundi bakhe babengayiqondi le mfihlakalo.
David's son, yet David's Lord.
Indodana kaDavide kodwa futhi inkosi kaDavide.
By his son God now has spoken.
UNkulunkulu ngendodana yakhe manje usekhulumile.
God could not have spoken more clear or more loud than through his own son. This is the ultimate way for God to speak.
Ayikho indlela ecacile ezwakalayo nendlela ezoba sobala ayingakhuluma ngayo uNkulunkulu edlula le ndlela akhuluma ngayo ekhuluma ngendodana yakhe uQobo.
David's son, God now has, by his son, God now has spoken. 'Tis the true and faithful word.
Ngendodana yakhe uNkulunkulu usekhulumile. Ekhuluma amazwi athembekile, amazwi ongabambelela kuwo.
We know that the Lord Jesus is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was of God, and the Word was God.
Siyazi ukuthi uKristu Jesu uqobo lwakhe ungulizwi. Ulizwi wayekhona ekuqaleni. Konke kwavela ngaye, konke kwadalelwa yena, ulizwi kaNkulunkulu.
As he stood in front of these people, performing the miracles, he was testifying as the Word.
Njengalokhu wayemiphambi kwalaba bantu enza imangaliso ebavezela ibonakaliso, wayifakazela ukuthi yena uQobo ungulizwi.
Tell me, you who hear him groaning.
Awungitshele wena mhlobo omuzwayo ebubula.
Have you heard him groaning?
Ngabusumzwile bubula na?
Do you know why he was groaning?
Ngabuyaqonda uyazi ukuthi kungani wayibubula?
Because he wanted to save you from the lust that's ruling your life.
Kungenxa yokuthi ubeyimisela ukuba sindise wena kulenkanuke ibusa impilo yakho.
You look at the women, you look at the girls.
Uyababuka besifazane, uyawabuka amantombazane.
Lust is much more than what we find in pornography nowadays.
Inkanuko le isize yadlondlobala yadlula inkanuko etholakala ezithombeni zabanqunu kulesi sikhathi esiphila kusona.
Lust is not necessarily what they call in scientific circles gonzo porn, where it is just poof, the two gets together, does the thing, and they go again, and you watch everything.
Le nkanuko ekhulunywa ngayo akusiyo le chazwayo ngokuchazwa ngokwezithombe zabanqunu ukuthi ukuhlangana kwabantu ababili benza isenzo socansi bese bayahlukana wena ukubuke konke lokho abakwenzayo.
Lust is looking at a person, a man, or looking at a woman and thinking in your heart, you know what, I appreciate this person so much, this person's personality, I love this person.
Kodwa inkanuko yilokho ukuthi owesifazane abuke owesilisa noma owesilisa abuke owesifazane ebesexoxa enhlizweni yakhe athi ewulo muntu uyangichaza indlela ayiyo ubuntu nje bakhe nendlela enza ngayo iyangithinta.
And I can't get closer to this person but to have a lustful relationship with this person.
Ebesethi angikwazi ukusondela kulo muntu ngibe nobudlelwane naye ngaphandle kokuthi ngisondele ngokuyizwela nginenkanuko yokumkhanukela.
Let's get back to Fernando Ortega.
Asibele kuFernando Ortega.
Tell me, you who hear him groaning.
Awungitshele wena omzwayo ebubula.
Was there ever grief like this?
Ngabe kwakwaba yini khona ubuhlungu obudlula lobu na?
How could you expect the Lord Jesus to explain this to the people?
Ungalindela kanjani ukuthi inkosi uJesu ingachazela abantu into enjengale bayiunderstand noma bayiqonde na?
Friends through fear, he's caused disowning. In other words, his friends, because they were afraid of joining him in his cause, they distanced himself. Some of them ran away and some of them denied him.
Ngenxa yokwesaba abahlobo bakhe ababeseduze naye ngenxa yokubuka izinto ezase zenzeka basuka kuye bayiqhelelanisa naye bagudluka kuye.
Foes insulting his distress.
Izitha zimdelela.
They were insulting him his suffering.
Friends,
it's something that we've seen before our eyes in the ministry of Baba Mfundisi.
Bahlobo lokhu siyibonele thina ngamehlethu kwintumayelo noma kwimpilo emsebenzini kaBaba Mfundisi izinto ayibhekana nayo.
People don't just hurt him.
Hayi ukuthi abantu nje babemzwisa ubuhlungu.
But they insult him.
Kodwa babemdelela, bembhuqa, bedicilela phansi ngisho isithunzi sakhe.
The good that he's doing for them, they insult, they look down on it. They gossip about it. They made it an evil thing that he's busy with.
Gonke lokho kuhle ayekwenzela abantu, zenzo zonke izinhle ayibenzela zona, bakudelele, bakubukele phansi, bakushaye nje kube ngathi akuyinto yalutho baze bahlebe ngayo.
Don't be surprised, dear Christian, dear brother, dear sister.
Manje kungamangali mzalwane othandekayo mfowethu nawe dadewethu.
If you experience the stress,
and
God allows that you will be insulted while this distress is already more than you feel you can bear. Many hands were raised to wound him. One, none would interfere to save.
Akukho ngisho nesodwa isandla noyedwa umuntu owangenelela ukuba ayisize inkosi kulokhu.
But listen to this.
Kodwa akawulalele lokhu.
But the deepest stroke that pierced him.
Kodwa ke ukushaywa okwajula okwamdabula.
Was the stroke that justice gave.
Yilokho okushaywa ubulungiswa obavela ukuthi kube khona ubulungiswa.
Of everything that man and demons did to him.
Kukho konke amadimoni nabantu abakwenza bekwenza kuye.
His father was a righteous God.
Baba wakhe waye uNkulunkulu olungile.
And he is a righteous God.
Yebo futhi uNkulunkulu olungile manje.
And he had to punish sin.
Kwakumele ukuba asijezise isono.
So in order to be righteous and just, to be able to forgive you and me, in his justice he had to strike his own son.
Ukuze uNkulunkulu azambule njengoNkulunkulu olungile, omnene, uNkulunkulu onomusa, kwamele ukuba ajezise indodana yakhe, ayijezisele ngenxa yami nawe, ngenxa yezono zethu.
You who think of sin but lightly,
wena othi uma ubuka isono nje uvele usithathe kalula.
Nor suppose the evil great.
Ubone ngazuthi ububi akusiyona into eyinkinga nenkulu kakhulu.
Hear my view, its nature rightly.
Kwangathi ke kulesi sigameko ungakubuka lokhu njengemvelo ngokufaneleyo.
Here, its guilt my estimate.
Lapha kuvela isono, kuvela ngisho ububi nokuba necala, kuvele kube sobala.
Mark the sacrifice appointed.
Ubheke ngisho nalomhlatshelo omisiwe ukuba kube umhlatshelo.
Mark, in other words, take note. Don't miss it. Mark this.
Awuqaphele lokhu, kungalinge kube into ezogeja ikudlule kubheke.
It was not something that happened accidentally to him.
Akuyona nje into eyenzeka ngengozi kuye.
The sacrifice was appointed at the before the foundations of the earth.
Lomhlatshelo lo kwaba umhlatshelo wamiswa ngaphambi kokuba umhlaba usekelwe.
Mark the sacrifice appointed.
Awubheke ubone lomhlatshelo omisiwe.
See who bears the awful load.
Awubheke ukuthi ubani lo othwele lomthwalo omumbo sinda kangaka.
This is the word, the Lord's anointed.
Ulizwi ogcotshiweyo kaNkulunkulu.
Who was carrying this awful load? It's the anointed of the Lord.
Lo wayithwele lomthwalo osindayo omubi onyanyeka kangaka kwakuyindodana kaNkulunkulu ogcotshiweyo kaNkulunkulu.
Son of man and son of God.
Indodana yomuntu eyindodana kaNkulunkulu.
The last verse.
Ivesi lokugcina.
Here we have a firm foundation.
Lapha sinesekelo esiqinileyo.
Here the refuge of the lost.
Lapha sinenqaba yabalahlekileyo nabadukileyo.
Christ the rock of our salvation.
UKristu oyidwala lentsindiso yethu.
He is the name of which we boast.
Uyigama thina esize qhenya ngalo.
Lamb of God for sinners wounded.
Imvana kaNkuluNkulu eyahlatshwa ngenxa yezono.
Sacrifice to cancel our guilt.
Yayisiphenduka umhlatshelo ukuba izokwazi ukuthi isule icala lethu.
Nobody, none shall ever be confounded, none shall ever be disappointed.
Akekho noyedwa oyo ongakutholi lokhu, umuntu nje oyovela phoxeke ngalokhu.
On him their hope have built.
Kulabo ababeke ithemba labo kuye.
I can understand that the Lord, if this was one of the things or the thing the Lord Jesus was wanted, could not commit to them, I can understand that he couldn't tell it to these people.
Ngingaqonda lokhu kuba kungenzeka kube yilokhu kuba inkosi yayingeke ikwazi ukuba ibambulele laba bantu ababekholwa nguye ibatshele.
But after he's died, now the price was paid, the sacrifice was made. Can he now share this with you, or have you still not understood it?
Manje ke lokhu sekwenzekile, umhlatshelo usunikeliwe, inani selikhokhiwe, inkosi yamakhosi sifile. Usungakuqonda ke yini lokhu mangabe zama ukuthi akubhobokelane nawe ngakho lokhu.
Sometimes I wonder whether we're not throwing our pearls to the swine.
Kwesinye isikhathi ngiyibuze ngithi ngaba kwenzeki yini ukuthi siphosa amaparele ethu siwaphosa phambi kwengulube na?
And forgive me, I'm thinking again of the founder of this work.
Ningixolele, ngiyacabanga futhi kabanzi ngomsunguli nomqambi walomsebenzi.
Oh, you know what happened to us with this incident which the Lord Jesus used, where he says, don't throw your pile of pearls before the swine, the pigs, because they will trample upon it, turn around and bite you.
Uyazi ukuthi kwakwenzakalani ngesikhathi inkosi isho lamazwi ithi ungaphosi amaparele akho phambi kwengulube ngenxa yokuthi zizonyathela lamaparele bese ijikela wena zikuhlasele.
I remember the excitement how he testified of this revival and how it started.
Ngiyakhumbula ugqozi nentshisekelo ayenakho nokujabula ngesikhathi efakaza kabanzi ngale mvuselelo.
He wasn't just throwing his pearls before the swine.
Why not pose nje amaparele akhe phambi kwabantu?
God was doing the work and everybody could see the work. So it's God's work that was the pearls.
UNkulunkulu wayesebenza enza umsebenzi wakhe, wonke umuntu wayekubona lokho. UNkulunkulu wayephosa amaparele phambi kwabantu.
And yet the pigs trampled upon it, turned around and attacked him.
Kurake lezi ngulube zanyathelela amaparele zajika zamhlasela.
Trampled upon him and attacked him.
Zamnyathela zajika futhi zamhlasela.
Oh, how we've not experienced that here.
Kukangaki sihlangabezana nokunjalo la ekhaya emishini na?
The Lord Jesus said he needed no one to bear witness about man, for he himself knew man.
Lithi iBhayibheli, kepha uJesu yena kabathembanga ukuba bhokubekelane nabo ngokuba wayebazi bonke, wayengadingi umuntu ongamfakazela ngomuntu.
So when will God be willing to share and to commit himself to you and me?
Manje kumbuza uthi kuzoba nini, kuzokwenzeka nini lapho inkosi izokwazi ukuthi izimisele ukuba ikobelele, ikuvezele, ibhobokelane nawe nami.
We must first allow him to do his purifying work in our lives.
Ukuqala kumele simvumele ukuba kwenze ukuba asicwengisise, acwenge kabanzi impilo zethu.
We must first allow him to deal with the sin in our lives.
Kumele simvumele ukuba asebenze lesisono esempilweni zethu.
Dear friend,
as
long as you sit with sin in your life here, the Lord will never commit himself to you and will never reveal his mysteries and his secrets to you.
Uma mhlobo usahlela ukhona kule ndawo uhleli phezulu kwesono sakho ugqiba isono sakho inkosi ngeke ikwazi ukuba ingibulele impihlakalo ibhobokelane nawe ikuvezele lezi impihlakalo ejulile.
Has God been able to deal with the pride in your life?
Ngabe uNkulunkulu sekwazile yini ukuthi ayisebenza inqobe lempakamo esempulweni yakho na?
You walk around in your pride.
Uyahamba uyehlwenyuka naloko ukuziphakamisa kwakho.
Stay here on the mission.
Uhleli la emission.
You're familiar with the gospel.
Yebo ivangeli usuyalazi kabani.
You're familiar with the revival.
Yebo nemvuselelo futhi usuyaqonda ngayo.
Maybe you're even part of this work.
Mhlawumbe futhi usuze waba ingxenye yalo msebenzi.
And yet has God ever been able to deal with your pride and teach you humility?
Kodwa kumbuza uthi ngabe uNkulunkulu sekwazile yini ukuthi aqede lempakamo yakho akufundise ukuyithoba?
I say this in fear and trembling.
Lokhu ngiyakusho ngisho ngokwesaba nangokuthuthumela.
Has God ever been able to deal with the other sins in your life?
Ngabe uNkulunkulu sekwazile yini ukuthi asebenze aqede ezinye izono ezisempilweni yakho na?
What about your anger?
Kwenzakalani ngalokhu kucasuka nokuthukuthela kwakho?
Has God been able to deal with that?
Ngabe uNkulunkulu sekwazile ukuthi asebenze lokho aqede?
I'm thinking of the day when Absalom opposed his father David and started a revolution against his father.
Ngikhumbula kabanzi isigameko esithole eBhayibhelini iTestamenteni elidala lapho uAbsalom eqembuke evukela ubaba wakhe emelana naye ezegqugquzela abanye abantu ukuthi bamjikele ubaba wakhe uDavid.
Just to give you a demonstration of a man in whose life God has dealt with anger.
Ukunivezela nje isibonelo somuntu uNkulunkulu akwazile ukuthi asebenze aqede ukuthukuthela empilweni yakhe.
And David had to flee Jerusalem because Absalom was taking over in Jerusalem.
Inkosi uDavid okwaphoqeleka ukuthi ibaleke isuke eJerusalem ngenxa yokuthi indodana yakhe yayisiqembuka isimelana naye isifuna ukuphatha.
And in this embarrassment of David,
kuleli hlazo elaliphezulu kwempilo kaDavid,
that appeared like such a defeat.
Lokhu kwavela njengokuthi uDavid uyisahluleli.
There was a man walking along with David as David and his soldiers moved out of Jerusalem.
Ukhona indoda eyayilokhu ihamba eduze naye uDavid ngesikhathi uDavid ihamba namabutho akhe iseduze
lenye. In the distress of David,
kule ngcindezi ayibhekene naye uDavid,
he insulted him.
Le ndoda yamdelela uDavid.
Does that sound familiar?
Ngabe lokhu yakhumbula?
Imagine the distress of David having to flee Jerusalem from his son Absalom.
Awucabanga ingcindezi ayibhekene naye uDavid ukuthi kumele abalekele indodana yakhe aphume eJerusalem.
This man went along with David, next to David, and he threw dust in the air and he said to David, "Yeah, now finally you're getting what you deserve."
Naye le ndoda ihamba la eduze kwaDavid imthela ngothuli ikhuluma amazwi kuyithi, "Yeah David, yabona manje usubhekene nakho lokhu vele kukufanele ngoba umuntu."
Think very carefully, dear friend.
Awucabangisise kahle lokhu mhlobo.
Have there not been occasions where in your distress you were insulted, and because of being insulted you became angry and you lost your temper?
Awucabanga ukukhumbule kahle mhlobo ukuthi ngalesisikhathi ubhekene nesimo esiqindezelayo kwaba khona okudelelayo uzange yini uzuthukuthele ngenxa yalokho okukhulunywa kuwe na?
And one of David's soldiers said to him, "Shall I go take my sword, go and chop off the head of this dead dog?"
Elinye lamabutho elalihamba noDavide lathi kuDavide, "Ngingathathi inkemba yami ngivele ngiyonquma ikhanda lale nje edelelayo na?"
David said, "No, leave him, because maybe God has told him to do that."
Wayese uDavide, "Cha, miyeke ngoba ngenzeka ukuthi uNkulunkulu kukhona azama ukukuveza noma azama ukukufeza ngalokho."
Because you know David remembered his sin with Bathsheba and what God said what would happen to him because of his sin.
Ngenxa ukuthi uDavide wayikhumbula isono sakhe ngesikhathi embandakanya ngokocansi noBathsheba, wakhumbula amazwi ashiwo uNkulunkulu ukuthi kuyokwenzeka lokhu kuwe Davide ngenxa lesisono.
Yes, God forgave David.
Yebo, kuyiqiniso uNkulunkulu wamthethelela uDavide.
But the consequences were not removed completely. If we bring our sins to God, He forgives us. If we call a spade a spade. But God doesn't always remove the consequences of our sin. But if you look at David, there was no anger whatsoever left in his life. Are you surprised that the Lord Jesus calls him the prophet David? Not the king David. Not the soldier David. Not the shepherd of his sheep. But God called him the prophet. And if you read Psalm 22:2, you realize how David was prophesying, how God had entrusted himself and his secrets to David.
Has
God dealt with the jealousy in your life?
You're
keeping the jealousy. If someone else gets blessed, in your opinion, he doesn't deserve it. He blesses, God blesses him. God blesses what he does. Is there not some jealousy? Just look and think what happened between Cain and Abel. God accepted the blessing of
Abel.
But he rejected Cain's sacrifice. And Cain became jealous of his brother Abel and killed him. Tell me, friend, has God revealed this mystery to you already? If God does not accept your sacrifice, it doesn't mean that God is throwing you away. There's something in your life that needs to change before he will accept your sacrifice. And to resort to jealousy is not going to change it. But so many people do not allow God to deal with the sin of jealousy in their lives. And it happens daily. Maybe it happens with you at work. It happens with Christians daily. At work and all different kinds of places. If you realize God is not accepting my sacrifice, then go to the Lord and say, Lord, why don't you accept it? Where can I change? Where must I change? Because God doesn't refuse your sacrifice because he's casting you away and he doesn't want to have anything to do with you and he wants you to just go to hell. Friends, many of us are giving our lives as a sacrifice to the Lord.
Bahlobo abaningi bethu bayanikela ngezimpilo zabo njengomnikelo benikela phambi kaNkulunkulu.
That's part of the character of the revival.
Yebo lokho kuhokunye kwezinto ezitholakalayo kubantu abahlangene nemvuselelo.
To put your life as a sacrifice on the altar.
Ukuthatha impilo yakho uyibeke phezulu kwealtare njengomnikelo.
To put the fact whether you are one day going to get married or not on the altar.
Ukuthatha leli qiniso lokuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uzoshada mhlawumbe ungashadi ukuthatha ukubeke phezulu kwealtar.
To take whatever you have to do and put it on the altar and say, Lord, if I've got to scrub the floors, I'll scrub the floors.
Uthathe konke nalokho ekumele ukwenze ukubeke phezulu kwealtar uthi Nkosi mangabe kumele ngikorobhe phansi ngizokorobha.
But what do you do if God does not accept your sacrifice?
Manje kumbuza uthi wenze njani uma ngabe uNkulunkulu engawamukeli lo mnikelo na?
Does it lead to factions in the church?
Ngabe lokhu kwenza ukuthi kube khona ukushayisana kwembono phakathi ebandleni?
And the heathen look at the church of Jesus Christ.
Bese ke abahedeni abangakholwa balibuka ibandla likaKristu.
They say we don't want to be part of that group.
But hayi asimisele nje ukuba yingxenye yalelaqembu.
It's a difficult group to be with.
Ngoba kuyiqembu okunzima kabi ukuthi uyimbandakanye
nalo. I'd rather go with anybody else, but that the way they gossip about each other, they fight each other, they have factions, they accuse each other. No, thank you.
Athu muntu hayi ngeke ngihlanganise nabo ngcono ngithola abanye engizoyihlanganisa nabo bheka indlela abahlebana ngayo bheka indlela abagxekana ngayo bheka amaqembu ngokuqembu kasevukile phakathi kwabo angeke ngihlanganise nabo.
But in which area does God have to do the biggest work?
Kodwa kumbuza uthi yiphi indawo la kufanele khona uNkulunkulu enze khona umsebenzi omkhulu empilweni yakho na?
That's not just my opinion.
Manje ke lokhu kuumbono wami.
Where does God have to do the biggest work before he can entrust himself to us?
Ikuphi la uNkulunkulu ekufanele enze khona umsebenzi ukuze ngaphambi kokuthi aze ayithembe, akuthemba, ayamukele umnikelo?
Here.
Isengqondweni.
You'll be surprised how people sit while people sit in the church what's happening and what's going on here.
Uzomangala. Uyibuze uyiphendula umangalo ushaqeke ukuthi abantu abahleli phakathi ebandleni balalela inkonzo bangamaKristu yini eyenzakala emqondweni emcabangweni yabo.
And for that I want us to turn to the 2 Corinthians chapter 10.
Maqondana nalokho ngifisa sivule incwadi kwabaseKorinte yesibili isahluke seshumi.
The second book of Corinthians and chapter 10.
Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko eseshumi.
And we'll be reading from verse 5.
Sizoqala ukufunda endimeni yesihlanu.
Now let's rather start from verse 4.
Noma ke asiqale endimeni yesine.
For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds.
Ngathi esibili kwabaseKorinti sahluko seshumi indima yesine ngokuba izikhali zethu zokulwa kazi size ezenyama kodwa ngayo uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba sichitha izizindlu.
Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
Nako konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu namacebo onke siyawathumbela ukumlalela uKristu.
Every thought, dear brothers and sisters, every single thought that you and I think must be brought into submission, into captivity to obedience of Christ.
Yonke imicabango mzalwane othandekayo mfowethu nawe dadewethu yonke imicabango kumele ibanjwe silethe kuNkulunkulu sithumbele kuKristu ibe ngoKristu.
I remember reading this verse as a young Christian.
Ngiyakhumbula ngilifunda leli verse ngesikhathi ngise umKristu ngisaqala ukusindiswa.
And I would think, hey Paul, this is a gospel of works you are preaching, that we are saved through our works.
Manje ngathi hayi Apostle Paul kwangathi manje usushumayela ivangeli lezenzo ukuthi sekumele manje kube khona esikwenzayo ukuze sizuze insindiso.
We can't bring the thoughts under captivity to Jesus Christ and obedience.
Asikwazi Apostle Paul ukuthatha imicabango yethu siyithumbele kuKristu.
God must do it for us.
Unkulunkulu kumele asize
asenze lokho. Just come and say, Lord, I can't do it. You do it.
Hayi mina Unkulunkulu angikwazi ukwenza lokho. Kumele kube wena ongenzela khona.
But you know what Martin Luther said?
Kodwa uyazi ukuthi uMartin Luther wathi?
He said, if I pray, I pray as if everything depends on God.
Uthi mangithandaza ngithandaza ngendlela yokuthi konke kulele kuNkulunkulu kuncike kuNkulunkulu.
But when I work as if everything depends on me.
Kodwa mangisebenza ngenza umsebenzi ngisebenza sengathi konke kuncike kimi.
Paul tells the congregation on the Corinthians here that they must bring every thought into captivity to the obedience of Christ.
Nangu umpostoli Paul utshela ibandla laseCorinth ukuthi kumele lithumbele yonke imicabango lilethe kuKristu kube imicabango engoKristu.
John Wesley said, we should not do good things before because we want to, but because we choose to.
Uthi uJohn Wesley akumele senze izinto ezinhle ngoba nakho kumele ukuthi sizenze kodwa kumele sizenze ngoba sikhetha thina ukuthi sizozenza lezi.
I bring everything unto submission to Jesus Christ whether I want it or not. I choose to bring every aspect of my life into submission under Jesus Christ.
Uthi konke ngiyakuthatha ngikulethe kube ngaphansi kwaKristu ngikuthumbela kuKristu lokhu ngiyakhetha mina ukuthi konke ngikunikele kuNkulunkulu kube ngaphansi kukaKristu.
Brethren, our thought life is the biggest monster amongst Christians.
Bazalwane impilo yethu yemtabango iyinkunzi malanga yenune enkulu ehlasela amaKristu.
Don't deal with the consequences of your thoughts.
Musu ukujahukusebenza imphumela evelayo ngenxa yemicabango yakho.
Your deeds.
Noma izenzo zakho.
Yes, deal with that as well, of course, but not just with that.
Yebo, nalokho kusebenze, kodwa hayi nje ukujahuka ukuthi usebenze lokho kuphela.
The works and our deeds are is the tail of our works of this monster.
Manje ke imsebenzi nezenzo zalokhu kuyinto nje esemsileni ehumphumela walenune enkulu ehlupa ingqondo.
Do you know where is the head of the monster?
Yazi ukuthi likuphi ikhanda lalenune?
Here.
Lisengqondweni.
Go straight to the head of the monster in other words in your thoughts.
Qonda ngqo ekhanda lalenune enkulu ngamanye amagama sebenza imicabango yakho.
Paul says bring every thought into captivity to the obedience of Christ.
Uthi umpostoli Paul letha yonke imicabango uyithumbele kuKristu ngokumlalela uKristu.
I'm coming towards the end.
Sengizofinyelela ngasemaphethelweni.
Please bear with me.
Ngiyacela ukuba ningibekezele.
But there are three examples that men of God use when they spoke about sin in your thoughts, sinning with your thoughts.
Ukhona izibonelo ezintathu amadoda kaNkuluNkulu ayezenza uma ngabe ekhuluma ngesono esisemcabangweni yakhe isono semcabango.
One man of God said there are more thoughts in an hour that slip through our minds than that there are hours in a year.
Ithi le ndoda kaNkuluNkulu kunemcabango eminingi evelayo engqondweni zethu ngehora nje elilodwa kunokuba kube khona ngonyaka wonke amahora owasebenzisa ngokucabanga.
There are more thoughts flashing through your and my brain in 1 hour than what there are hours in a year.
Miningi imicabango eqhamukayo idlula emqondweni wethu ngehora nje elilodwa. Lokhu kungaphezulu kwamahora akhona onyakeni owodwa.
This in our thought life is where we will reign and conquer, or this is where we will lose.
Empilweni yethu yemicabango yilapho singakwazi ukuthi sibe ngabanqobi khona noma yilapho esovele sihluleke khona.
Another man of God said this.
Enye indoda kaNkuluNkulu yasho lokhu.
And thoughts do not come alone.
Imicabango ayiveli fike nje ihamba yodwa.
But they come in flocks.
Kodwa ke iveli fike ngobuningi ba
like a flock of birds
njengoquqaba lwenyoni
or in swarms like a swarm of bees
noma kuvele kube nje inyosi eziningi eziqhamuka.
This is how intense the battle is in your and my mind.
Yilena ke indlela impi eshisa ngayo nenzima ngayo emqondweni.
It's these flocks of thoughts, like flocks of birds and swarms of bees.
Uvele kufike lezi iqhuku eziningi ngemicabango kube ngazuthi nje inyosi eziningi eziqhamuka.
And I sit in the church,
yebo ngihleli phakathi ebandleni,
listening to a message,
ngilalela umbiko wenkosi,
but in my head it's going one thought after the other.
Kodwa ke la engqondweni yami imicabango iyashintshana umcabango emva komunye ubuzizizi la ekhaya.
And as powerful as that is,
manje ke njengalokhu lokhu kunamandla,
Paul has the guts to come and say, bring every thought into captivity to the obedience of Christ.
Umpostoli Paul uba nesibindi sokuthi thumbela yonke imicabango namacebo uyithumbele ekutheni umlalele uKristu.
Dear friend, are there some thoughts that you are allowing to continue in your mind?
Mzalwane othandekayo, ngabe khona yini le micabango oyivumelayo ukuthi lokhu iqhubeka iba khona engqondweni yakho na?
Yes, the last example from a man of God.
Nasi sibonelo sokugcina esivela kwenye indoda kaNkuluNkulu.
He said, we can't keep thieves from looking into our windows, but if we open our doors to them and receive them in joyfully, then we sin.
Uthi asikwazi ukuthi sivimbe amasela ukuthi alunguze ngamawindi ethu. Kodwa uma ngabe sivula umnyango, siwamukela lamasela ngokujabula, kusho ukuthi siyasamukela isono kuba singene nje siqanase.
I'm reminded of Bob Mfundisi that used to say, Martin Luther said, you can't keep a bird from flying over your head and the dropping, making a dropping on your head, but you can keep the bird from making nest in your head.
Ngalokhu ngikhumbula amazwi akhulunywe ubaba umfundisi ecaphuna emazwini kaMartin Luther ethi awukwazi ukuvimbela inyoni ukuthi lokhindiza yehla yenyuka la ikhanda lakho ishiye ngisho istibhili kodwa unawo amandla okuyivimbela ukuthi izihlale yakhe izidleke kuwe.
There are many thieves from hell that's trying to peep into your thought life.
Maningi amasela avela phakathi esihogweni abhizi amatasa ayalunguza afuna ukungena empilweni yakho yomcabango.
Do you go with them, confess where the bird has made a dropping on your head?
Ngabuya kuthatha yini lokho njengalokho inyoni isifike yasishiya isitibhili bese uyahamba uyokuvuma?
Or have you allowed the birds from hell to make a nest in your head?
Noma mhlawumbe usuvumele lezi inyoni eziqhamuka phakathi esikogweni ukuba zakhe izidleke ekhanda lakho ihlale kuwe.
Do I open the doors of my mind for the thieves of hell to come in, sit down, and I chat with them, and we have fellowship?
Ngabe ngiyayivula yini iminyango yami gengelezi yomqondo yemicabango ngivulela amasela ukuba ngene ahlale phansi ngiwamukele bese ngize ngixoxe nawo ngibe nobudlelwane nobudlelwane nesomo.
Forgive me if I mention pornography again.
Ningixolele mangiphinda futhi ngithinta izithombe zabanqulo.
And cell phones again.
Noma khale kukhwini futhi.
As long as people continue to do it, we've got to speak about it.
Uma ngabe abantu besaqhubeka bekwenza lokhu, kumele siqhubeke nathi sikhulume ngakho.
But if you go and watch these things, you are inviting the thieves into your house to sit down and have fellowship with you.
Uma ngabe uqhubeka uyibuka lezi zithombe zabantu abanqunu ufana nomuntu ovula umnyango uvulela igebenge ezivele esihogweni uyayimema uthi ayingena ihlale kuwe zibe nobudlelwane nawe.
This is what the man of God said.
Yilokho okushiwa indoda kaNkuluNkulu.
But it is a different thing to open the doors of your mind to evil consciously. It is a conscious act. In other words, you make a decision to open the doors of your mind for evil.
Uthi ke kokunye ukuthi uvule iminyango yomqondo yakho impilo yakho yomcabango uyivule ngamabomu ukwenze lokhu uqonda ukuthi akumele ukwenze kodwa uqhubeke ukwenze.
It's amazing how easily people give in to that.
Kuyenzeka kaningi kuyamangalisa indlela abantu abayithola bethe shi phakathi kulokho.
Friends, if we speak about these sins in the thought life,
bazala noma ngabe sikhuluma ngalezi zono ezitholakala emicabangweni nasemqondweni womuntu.
All the things I mentioned.
Zonke lezi zinto engizibalula.
The pride.
Impakamo.
Lack of humility.
Ukungazithobi.
Lack of gratitude.
Ukuhluleka ukubonga.
Gratitude. Being thankful for everything God is doing for me.
ukubonga ubonge konke lokhu uNkulunkulu okuhla kwenzela khona.
That is something that's up here as well.
Nakho lokho kuyinto etholakala khona la emqondweni.
A person that loses thankfulness and gratitude is looking for the curse of God.
Umuntu ohluleka ukubonga, umuntu nje ongakwazi ukubonga nhlobo, usukela uNkulunkulu ukuba akamehlisele isiqalekiso.
And you defile the wives of other men and the daughters of other men in your brain. Who's given you the right of that to that?
Besungcolisa amakhosikazi amanye amadoda neingane zamantombazane zabanye obaba. Ubani okunikeza imvumo yokwenza lokhu? Uyakwenza la emicabangweni wakhe ngqondo.
So friends, I wouldn't have had the guts to stand here today and say this.
Manje bazalwane bengeke ngibe nesibindi sokuba ngime la namhlanje bese ngikhuluma lokhu.
But it's in God's word.
Kodwa ke nakho kusezwini likaNkulunkulu.
God's word says, bring every thought into captivity to the obedience of Christ.
Lizwi likaNkulunkulu, thatha zonke izindlo zakho nemicabango yakho uyithumbele kuKristu ngokumlalela uKristu.
People preach so seldom about this.
Abantu ke abavamisile ukuthi bashumayele ngalokhu.
Because it seems such an impossible thing to do.
Ngoba kuvele kubukeke njengento enzima, into engeke ize yenzeke enhlobo.
But if we allow God to help us and to grant this to us.
Kodwa ke uma ngabe simdedela simvumela uNkulunkulu ukuthi ukuba kasize akwenze lokhu kube impumelelo.
Then maybe I will grasp the secrets and the mysteries of God.
Ngaleyo ndlela ngizobe sengibamba imfihlakalo nenjula kaNkulunkulu.
And this curse that the Lord Jesus went through.
Nalesi siqalekiso inkosi uJesu ekwamela ukuba idabule kuso
was to set you and me free from the rule of sin.
Yayenzela ukuthi ingikhulule mina ikhulule nawe ekutheni ubuswe isono.
Oh God, be merciful to me.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kimi.
Please be merciful to me.
Nkosi ngiyacela ube nomusa kimi.
Don't allow any pride. Don't allow me to keep any pride in my life.
Ngisize ukuba ngingalinge ngigcine impakamo empilweni yami.
Don't allow me to keep any jealousy in my life.
Ngisize ukuba ngingagcini ngisho umona usempilweni yami.
Help me to take every thought captive under Christ.
Ngisize ukuba yonke imicabango ngiyithumbele kuKristu.
That God's name will be glorified through my life.
Ukuze igama lenkosi yethu Jesu Kristu likhazimuliswe ngempilo yami.
When the Lord Jesus saw the people getting converted.
Alesi sikhathi inkosi uJesu ibona abantu bependuka.
In heaps.
Bependuka ngobuningi babo.
He did not entrust himself to them.
Ithi iBhayibheli akazange aze abathembe abhobokelane nabo.
Why?
Ngani na?
Because he knew these things are in the lives of men.
Ngenxa ukuthi yayiqonda ukuthi lezi zinto esengikhulume ngazo izinto ebeyitholakala empilweni yabantu.
After he dealt with these things in his disciples' lives.
Kodwa emveni kokuba esesebenze lezi zinto kubafundi bakhe.
He revealed his secrets and his mysteries to them.
Wayesekwazi ukuthi azambule kubo ambule imfihlakalo ngayo.
And you can't believe it's the same people.
Emveni kwalokho kwakunzima ukuthi ukholwe ukuthi laba abafundi yibo laba ababenje ayiqaleni.
Peter denied the Lord Jesus.
UPetru lo waphika inkosi uJesu.
He goes out and become a preacher, and when they crucify him he says, crucify me upside down because I don't deserve to be crucified the way my master was crucified.
UPetru lo waphika inkosi uyena lo sephenduka umshumayeli egcineni esefe seyobethelwa wathi ngiyacela ningibethele ikhanda lami libheke phansi ngoba angifanele ukubethelwa njengalokho inkosi yami yabethela.
This is what God wants to do through your and my life, dear brother and sister.
Yikho lokho uNkulunkulu afisa ukwenza ngempilo yakho nangempilo yami mzalwane.
May God be merciful to us.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kithi.
Nothing grinds, no mill grinds so fine to powder like the mind.
Akukho okugayayo njengalo mshini ogaya umbili uphenduke ube impuphu njengalokho ingqondo igayi gaya imicabango.
There is no mill that starts grinding when they meet things and hear things like a person's own mind.
Awukho umshini ogayayo ogaya njengomuntu ozwa izinto noma ohlangabezana nezinto njengalokho ingqondo yomuntu igaya mangabe kwenzeka.
And it's interesting.
Lokhu kuhlaba umqwe.
It grinds in the negative sense.
Ngoba lokhu njengoba kugaya lemicabango igaya ngakulolu hlangothi
olungile. Have you ever noticed in your life?
Ke waqaphela lokhu empilweni yakho?
When your mind starts grinding,
lesi sikhathi umqondo wakho uqala ugaya.
Is it positive?
Ngabe kuhle?
Is it with love towards the next person?
Ngabe kuveza uthando kumuntu oseduze nawe?
Building up the next person?
Kumuntu osondelene nawe?
That's what grinds you. How am I going to do it? No.
Yona ndlela leyo gaya ngayo ukuthi lokhu kumele ngikwenze ngalendlela.
That's why the Lord said, no. As a human being, I can't entrust myself to such a thing.
Yingakho uNkulunkulu esho ukuthi angikwazi njengalokhu ningabantu kuba ngizambulekini.
It's only grace that stops this grinding mill.
Umusa kuphela okwazi ukuba umise lo mshini ogaya kangaka.
We have to go out today.
Mangabe siphuma namhlanje.
Let's change our attitude.
Asike sishintshe isimo
somqondo. Change our mind. By God's grace.
Umusa kaNkulunkulu.
Friends, I'd like to end with this. It sounds maybe controversial, but it's not me who said it.
Bahlobo ngiyathanda ukuphetha ngalokhu, akusimina nje okushoyo lokhu.
You know, we had Christ in our midst.
Sino Kristu Jesu Nkosi.
Nayo besinayo uthunywa uKristu phakathi kwethu. Ubahamba phakathi kwethu.
Christ was sent, he was walking amongst us.
Baningi bamukela lelo vangeli.
Many accepted that gospel.
Baningi babusiseka ngalelo vangeli.
Many were blessed through that gospel.
Bakumukela lokho uJesu washo wakuthumela khona, wasithumela khona.
Because they accepted and received what the Lord has sent to us.
And then I said to somebody from Europe, because so many things are happening across the world, wars.
Mase ngisho lokhu komunye wasezweni laphesheya Europe ngenxa yezimpi ekhona ezenzakalayo emhlabeni.
If humanly speaking,
uma nje ngikhuluma ngokomuntu,
seems that we're getting closer to the end.
Kuyavela kuyabonakala ukuthi sesisondele ekugcineni komhlaba.
And I said to him,
mase ngisho lokhu kuye,
my friend,
mhlobo wami,
these last few years have been different.
Le mnyaka nje embalwa edlule bekuyiminyaka eyahlukile.
I said, well, thought a bit, started with COVID.
Mase ngithi ukucabanga kancane ngaqala ngabalula ukuvethe.
Things started to rumble in this world.
Izinto zaqala zathi ukushukuma kulomhlaba.
And I forgot the second one, then I remembered, no, look at the Ukraine and war.
Ngase ngiphinda futhi ngicabanga okwesibili ngakhohlwa ngakukhumbula ngathi bheka impi ese-Ukraine ne-Russia.
And I said, look at now, the Middle East, Israel.
Ngase ngithi ke bheka manje ke enkabeni yezwe yomhlaba kwa-Israel.
And the Lord teaches us to pray for the peace of Jerusalem.
Nkulunkulu futhi uyasifundisa ukuthi sikhulekele ukuthula kweJerusalem.
And then this man said something.
Lendoda yayisisho okuthile.
But he said, no, Dietmar, it didn't stop there.
Yayisithi cha malume akuqalanga lapho.
They rejected the gospel of our Lord Jesus Christ that was sent to them, especially across the world.
Yathi lendoda ingoba bala ivangeli lenkosi yethu Jesu Kristu elathunyelwa kubo balinqaba bathi no abalifuni.
And I said in my heart, this man is right.
Ngase ngithi enhlizweni yami lendoda ikhuluma
iqiniso. That's why the Lord says, I can't entrust myself to a human man. We've heard, we've got to change. Let him change our heart. Let him give him room in our lives. That he changes us. Not that we come to the mission in and out and we're still the same. What for? Now what he says, I can't trust you. Don't be offended. Don't be offended. The day you say, I can't, the Lord can't trust me. That's the day when hope starts in your life.
Yingakho ke uNkulunkulu noma inkosi uJesu ingakwazanga ukubathemba labantu yabhobokelana nabo ngenxa lezi zinto esizwe ngazo. Manje akukusiza ukwengena uphume la emishini uyayizwa inkonzo kodwa uphenduke.
Let me be more specific.
Ange lokhu
kusibe. He said to me, I didn't say it. He said to me, Dietmar, the day when they rejected the gospel which God brought to through Reverend Stegen, things started changing. Think a little bit. People are right now. What? Think. Open your mind. Say, Lord, speak to me. Show me the truth.
Loka kushiwo yimi kwashiwo ilendoda yathi ngalesi sikhathi belinqaba leli vangeli lenkosi yethu Jesu Kristu elafika ngobaba umfundisi izinto zaqala zaba inkinga zaguquka awukucabange lokho emqondweni wakho awukuhlazini.
How do you know the truth?
Lazi kanjani iqiniso?
If the world hates it.
Uma ngabe izwe likuzona.
One of the signs.
Yilo loluphawu.
Now may we open our hearts to the Spirit of God to be able to rule our minds.
Asike sivule inhliziyo zethu sivulele umoya kaNkulunkulu ukuba ufike ubuse empilweni zethu
ukuze singubuye. I thought, because I came here as a younger person, I thought, how is it possible that a man of God, when he does things, he says things, wow, it just works out, he's the truth.
Kaningi ngicabange lokhu ngenxa yokuba ngafika la ngisemusha ngiyibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi le ndoda kaNkulunkulu uma ikhuluma izinto ziyenzeka ziyaphumelela ziyaphambili.
When he starts things, it's as if God starts it.
Uma ngabe eqala into kuvele kube ngathi uNkulunkulu uqobo lakho
eqalile. His mind was filled with the Spirit of God.
Ingenxa yokuthi ingqondo yakhe yayigcwalisiwe ngomoya kaNkulunkulu.
So let us allow the Lord to captivate our minds and all which is of, I never said negativity or something which is contrary, ask the Lord to deal with it.
Ngakhoka simvumele uNkulunkulu ukuba ithumbe imicabango yethu athathe ingqondo yethu ayibuse uma ngabe kukhona amazwi amabi owakhulumile nezinto ezingalungile cele kuNkulunkulu ukuthi akusize akusebenze lokho akuqede empilweni yakho.
May God cleanse our hearts, and may I say it in my own terms, purify our minds. People, I don't want to live in a life which always something else is wrong. Often when you went to the Reverend Stegen, when you started, it suddenly changed the subject because it's all new. You're talking nonsense. You're talking your own mind. Straight, sorry. Maybe I sound a little bit, but if you think about it, you know it's right. I'll stand as a need.
Let us pray.
Nkulunkulu wethu,
our Heavenly Father,
sizwile,
we have heard
ukuthi awubathembanga abantu ngenxenxa yempilo yabo ngenhliziyo yabo.
That you never trusted these people because of their lives.
Kodwa siyacela Nkosi ukuthi uthinte impilo zethu, inhliziyo zethu, ingqondo zethu.
But we plead with you, Lord, that you may touch our hearts, our minds, our lives, that it will go according to what is in heaven.
Uguti, ukufa kwakho esiphambanweni, zingcweliswe impilo yethu yonke, amehlo ethu, umlomo wethu, ukucabanga kwethu, nokwenza kwethu.
That the death of Christ on the cross may help our minds, our eyes, our mouth, everything that is in us may just change because of Christ dying on the cross.
Ibe nathi silekelele Nkosi ukuthi suka namhlanje nje impilo yethu ngqondo yethu ishintshe.
Be with us, Heavenly Father, that from today our lives, our minds, our thoughts, everything about our life may change.
Sicela lokho egameni lenu lethu yethu uJesu Kristu.
We ask all this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.